naziko ne modoka zenkoko njeru ngabobono sabaro zikera mu nkoko kati ne bofuna tukutukulu tema baliso botabalira mu kibuga musisima bulugi ne kidomole bwe basomesa baba kunja mu gita wansi wakabena buluto poizi ebyakula bakulu gule lugule twali ne kiroto kyokuba babuda abetutumwera nga buli ekitutomera tukuba mabwe mu maaso ga Katonda ne kifuukamu omwoyo nga basebe n'entuuko za muganda wange zanneekweka iko n'obulamu kafe onaamalako mawo otadda mu kuganza n'emikwano najagisa ku bbali bannange situliko gyasigaza nayimbanga bwe yeekunkumula nti obuvuumuuliro lumu gye tubusuubira mawuggulu n'ago gye gettanira amazika tegazira ne bwe ndirira munange talikyusadde siiko weruŋŋamya bazaala nampulira zibindi basaawa nzinga yayimba mumpeere enamba y'essimu sigenda kumusindikira zannabbanja obuyambi bwe nnina muweereza ddobo ekitone ekyo kiraba ekituseguliza naye wane uganda kyongera nnaku abasambi b'omupiira n'abadongo na buli wa kitone ayungula ziga abantu batutwala ng'abalemwa n'abakulembekamu badda mu ggeya bannange entabaalo z'abakadde bammwe mani zitutenga ekintu ekikulu webusayiti muzikolewo omwolese bye twakolanga YouTube egye basasule abazifunamu si bwe basaanira nga mmwe bwe tuzaddemu erya nkuta bwekola akawunga nga kaliko matendo kifaananyi ekya Ssebatuuke teeke kuli kanaabula kasiima amanya gaffe galimu obulindo n'obulindo temwekubagizanga nnyo ensowera mu kiyiga okazambi gw'ejjayo y'enjuki mubisi gwenuuna eyo y'enjawulo waliwo entegeka yagenda okukoola engoye mu linnya lya Kafeero ne giyayisa mukabinga kabana abaswama byengera katukoze ebinene wansi w'enjuba bwe bwena nfusi w'emikwano gyaffe ebiziringu byabatokosa minwe bene byetwagazanga n'okuzaawa gy'obeera ku lukusi bakyalayo ensimu gigamba tewaliike twaleka nti bye mwesibika byali byabaki mwabeesookanga ne bannamwandu n'abamu ku bo ne mubazaalamu era mbasuubira n'okuntabaala bennaalabanga n'abanaatuma erinnya lya mutaayi wange limuvuluze leka nfuna oluwawunje ndizigule akagugumuko tekasobola kumala bizibu nze amanyi omuwendo gwa kitammwe kammukubeka amawumukiro tuulanga ne muganda wo mukutulenga ensonga ebo bye mweyuzayuza muwenya bwabusanya tuulanga ne muganda wo mukutulenga ensonga ebo bye mweyuzayuza muwenya bwabusanya nena muli mumpitire ku matini mbasongere ku bugagga bwa ssebo tebabeekwekamu okubakoza ensobi mulibeera enjala nga bya bbule erinnya n'ettutumu lya Kafeero nirinamu omukono okuva ku luli lwabwe temulisa nnyo nayeekubye mmanyi neyebakayanya akawujjo kubiri olaba ne Yakobo yasaba atese ne Sawulo naye ate gwe wadde ya kutiro uonsabo musonyi we kirige murize jana njene swazi nja kumuita leka kube meza musaye kwange kemanye kinatu wanguza tuve kubidu kayanya ensi utadeka maso tewalenge mikiso tuita mkuli waliwo byennengedde ebitali birungi nzobulamu bwenkukusa kubanga ewange sula mu kyangala sirina nabo kumi naye alindisako bulabe ndi muvunanira wa era mutonzi gwe nakuwudde nga bantumiranga ddala eyali nnyini lyo abandi nsumbu y'emimwagizibe tubeere kimuolo okubbulula embeera ensi y'emyoyo yajjula ebikwenu bw'oba n'emmizi olaba ebyama abiribongo abiribongo kwere nampebbe wa musajja ya ddala anaataasa abatamiivu kitajjajjawo abatundanga emmali y'abafu okukkaanya senga mu kuwa obudde kwandigenya obwavu kafungula nkete abawala abawoza omujjwa kakiikali gabana bandagakanga omuguzi nfunye n'abanezi ne beekandaga gy'ebiggwera ng'ebadde ntamu tusonga ku lujjo si buli nsonga nti obusungu bugimalawo mwe mwaleera embuga mugenda ku mbuga amasanda ga fenete gasiba mupiira gwa mmotoka mawule sero ku kibaya gye mwandifunye obwenkanya olijja pakasiza mu bitawuluza essula emivuyo tewandisisenga muguwana muganda wekyakabi okufaanana entinga omuntu okumbangako ekigambo ky'omuggerwa muganda wange bakuwa mmeka oyogere ng'oludi kyangazi n'emperempeegira tululungamya abaana nawolovuuka suuba nnyo naye olulimi lwako lwanguwa okuvuba naye sekandi lwakusombojja mwe mububuuka enja kuzigusa ensonga tuulanga ne muganda wo mukutulenga ensonga ebyo bye mweyuzaayuza muwenya bwabusaanya tuulanga ne muganda wo mukutulenga ensonga ebyo bye mweyuzaayuza muwenya bwabusaanya.